When you say stay, I will stay. When you say go, I will go. There is nothing I wouldn't do just to please you, oh Papa. For everything you have done, for every life you have changed, all power belongs to you, oh Papa, oh Papa. In my, in my,
Nanya, Kunoto, Meshe Nanya. Thank you, Father. Yawaraka Gumo Gilkunam. We were Padora Ma Maka for 2024. Yanina, my Shiruku Mankenta, goes on a quen soup for Anyas. Magyon Wagin when Mary. Maka, ma'am, Nino Yana, and your way in your pre-Megidan. Thank you, Father.
Thank you,
in Jesus' name.
Amen.
One of my panium, whoop down a Bible on, or not down with the Bible on. Oh, my womb, he be a repeat to a yaw for do a handino any and a query. Come with a quadoon so that I be to you, Egama, how to withstand them, okay? Very good. Can number one menahaji. One of the Proverbs chapter 18. Ilu.
Odna page 578 na boshi.
Amen. Onye nkibo. Go put up verse 8. God 7 and 8, verses 7 and 8. Ilu chapter 18, verses 7 and 8.
Yes, Daddy. 7. Onu yinzuzu boro ya mbibi. Ebubere onu ya abua bokwa onya mkpuru obi ya. 8. Oku nile nke onye na-ekwu okwu azu dika iberibe nri na-atọ ụtọ nke oko. Okwu ahụ aridawo kwa n'ime ime ala afọ.
Very good. Ime ime ala afọ. Onye beke gọrọ anyị. Achọ m ka ịgọ ụmụ m, are you with me? Gwa ha page ọ, a na-agụ ihe na-eme ọ bụ ha na-egosi ụmụ m, achọ m igbu oge unu. Good. Ọwọ gụwa. Onye oyibo. Ụmụ m, let me make a fervent appeal. Achọ m mmadụ ị na-ahụ ụra. Ọ dị mma m ka ọ dị mma unu. Biko, biko. Mana ndị kwọtọ ndị. Gonham, onye bekee Gonham. Gonham 7, 8 and 17. 7, 8, 17.
Yes, Daddy.
Omo, we'll be again,
ain't it? Psalm 18, verse 7. A fool's mouth is his ruin, and his lips are a snare to himself.
Gukwe yozo.
A fool's mouth is his ruin, and his lips are a snare to himself.
Gukwe 6.
Yes, that is 6. A fool's lips bring strife, and his mouth invites a flogging.
Very good. 8.
8. The words of a whisperer are like delicious muscles. They go down into the inner parts of the body.
Ụmụ mgbe ụfọdụ achịrị ọ na-atọ ụtọ ka ọ na-atọ. A na-ekwu onye ọbụla na-eme na-achị. Ọ na-adị ụtọ. Beto ị ga-alegbara anya ọ ga-eme gịnị affect. Most of you na-egekarị okwu na-awụghị eziokwu. Na-ege ntị. Gụọ ọnụ ha 17.
Yes, Daddy, 17. He who states his case first seems right, until the other comes and examines him.
Amen.
Amen.
Go ahead, verse 17.
Yes, Daddy. He who states his case first seems right, until the other comes and examines him.
Mgbe onye Igbo, Okay, go on, 6, 7, 8, and 17.
Yes, Dad.
Oh, Mama, are you with me?
Abama 18, verse 6. Ọnụ ya na-akpọkwa iti ihe oku. Ọnụ onye nzuzu bụrụ ya mbibi. Egbugbere ọnụ ya abụọ bụkwa ọnya mkpụrụ obi ya. 8. Okwu niile nke onye na-ekwu okwu azụ dị ka iberibe nri na-atọ ụtọ nke ukwuu. Okwu ahụ arịdowakwa n'ime ime ala afọ. 17. Onye ezi omume n'anya ndị ikpe ka onye ahụ bụ nke buru ụzọ mee ọnụ ya. Ma mmadụ ibe ya abịa gwupụta ala okwu ya.
Definitely. Ihe ọ sọrọ nkọ maka mmadụ eziokwu ga-eme gịnị? Na ụmụ m, ụmụ na ha akwado ịnaji. Epikiri m reports niile ha wetara m yesterday. Are you with me? Ka m were kwado unu. Igbu agwọ gbupụ isi na ọdụ ọ ga na-agbalị kalịka. Akwa some of these people nye aha ha ka anyị lewe ha. Ha lewe mma m lewe ha. Agbara ọsọ agụọ mine. Adị m happy na most of them nwere chọọchị isii ka ha nwee online. Beto mkpụrụ ha ka eji ama ha. Onye nke bekee gụọ 6 and 7.
Yes, Daddy.
Na bekee karakọwa multiple listing.
6. A fool's lips bring strife, and his mouth invites a flogging.
Ọwọwụ ya. Ihe a ha na-akọwa na-ebute esemokwu. Some of them emego many families na-ese ụka. Ụfọdụ emego nwa megide nne, nne emegide nwa. But ndị ahụ mere onye nke oyibo gụọ akwa ọzọ. 6.
Yes, Daddy. 6. A fool's lips bring strife, and his mouth invites a flogging.
Very good. Ha gbalịala na-eti esemokwu n'etiti ndị mmadụ. But emesịkwa ihe niile ha kwukọrọ ga-eme invite ịpịa ha ụtarị. Either physically or spiritually. Ha gakwa aghọ mkpụrụ ka ha. Because Bible okwu ọbụla Chukwu kwuru ga-emezu eluigwe na ụwa mee gịnị? Gabiga. Go on, 7.
7. A fool's mouth is his ruin.
Ụnọ naanị ya. Ụmụchukwu ikwukwe n'ụka too much adịghị mma. Bible say when words are many, transgression is not lacking. Mana ihe ị ga-ekwu na 2024 ka ị ghara ikwugburu onwe gị. Akọla ihe na-adịghị nsọ. Achụla onye na-anaghị achụ. Maka na ọ bụ a fool's mouth is his ruin. Ọtụtụ ejigo ihe ha kwuru n'ọnụ destroy ya their generation, destroy ya their family. Ewere na a na-ekwugide onye aka dị ọcha, they have already ruined their families. And ọ bụ otu a ka ọ dị. I were mmadụ gbaa asịrị, a bịa na panel, medical center, e discover na ọnwa asị ka ị tụrụ, ihe na ọ gaghị eme. Ikwukwe n'okwu ihu na ihu amaka. Ọ na-ebi okwu. Onye nke bekee gụọ ha 7.
Yes, Daddy. 7. A fool's mouth is his ruin, and his lips are a snare to himself.
Ọnya ka o ji eshiri onwe gịnị? Ọnya. Ụmụ m, mana ihe iji mmadụ ekwu. Ma nwoke, ma nwaanyị, mana ihe iji mmadụ ekwu. Maka na ihe ị na-ekwu ga-abụkwara nwa ọnya. Maka ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji etere m. Betu nke metụkarịsịrị m n'ahụ nwa m gụọ verse 8.
Yes, Daddy. 8.
N'Igbo, onye Igbo gụọ 8.
Yes, Daddy. Verse 8. Okwu niile nke onye na-ekwu okwu azụ dị ka iberibe nri na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ụkwụ ahụ arịdawokwa n'ime ime ala afọ.
Ụmụ m ga-enu ntị, unu anaghị akpalị ụra ahụ. Ịma e were onye kpọrọ asị gbawara ya asịrị, ọ na-atọ ụtọ. Emeghị isi kọkwụrụ m, isi gị na-ebi. And mgbe ụfọdụ agbawa asịrị, ọ na-adị ka o nweghị ihe ọ. Mere mgbe ị ga-eji maa na o nwere ihe ọ bụ, ọ bụrụ onye ị hụrụ n'anya, ihe niile iji ntị ṅụnụ ga-ebido inwewe obi abụọ ebe o mere gịnị ebe ọ nọ. Ọ dị ka nwunye gị na-abi very happy. Ma nwa gị na-abi very happy, mmadụ bịa gwa m zere onwe nwunye m, ahụrụ m ya n'ahịa nke ọ na-azụ ọgwụ ọ ga-etiri m na nne. Ịhụrụ ma ọ wụ eziokwu ma ọ wụghị eziokwu, ọ gaghị enyo onye ahụ enyo. Ị ga na-enyo enyo. Ụmụ m, a sonye na gruupu na-agba asịrị. Asịrị dị dangerous. And ndị ụmụ m, ọ kwa na onye ọbụla kọrọ na akụkọ ka unu ga-eme gịnị? Ka unu ga-ege ntị. Ọ nweghị onye ọbụla. Ebe anụ ọhịa bịara n'ụlọ gị dụọ ọcha kwuwe. Ebe nkịrịka mmadụ bịara gị gewe. A na-akọ ya na-atọ ụtọ. Kọwara m isi gịnị? Ogbu m nkwere m ma ọ wụrụ onye nkwere ọsụ nkwere m ị nụkwado m ka ị na-eme ugbu a. Ịchịkwa ihe a wụ eziokwu. Mgbe ị ga-eji mara na ihe a niile ị gekọrọ ga-eme nwa fetu, ịdị n'ala bilie ebe fọchi ji efo, ihe dum abịawa m n'obi. And ị ga-adị careful o destroy ya nụ. Like ndị iro anyị, ha sị na ihe mere m ji so unu na-edilite vidiyo ọbụla e kwugidere chọọchị, na ihe mere m ji so unu na-edilite ya bụ ka unu ghara ịma ihe ọjọọ a na-eme na chọọchị. Na ihe m ji so unu na-edilite ya, na ọ wepụga ya so unu mara ihe niile a na-eme na chọọchị. Many of you agaghị abịa ha chọọchị a. The people depossess. Adaeze a na-enọwa ọnụghị ihe dum megan. Ọ hụrịara ihe dum anya, ọ ya sendụrụ m ụfọdụ. Chi nyere ọnụ ka ọgọwa ọhụhụ ya. Many people n'ọnụ ọhụhụ ya, chairman na juju. Ọ bụ onye nzuzu ka a na-edisivu. Ị nọrọ ugbu a ga-esi m Emeka aga ozugbo shi n'ọpụ iwe ka isi arụ m mma. Dịka nwanyị ofu onye achọrọ m ịbịa ịkpọ aha gbara ọsọ bịa one day. Ọ nụrụ nga m kwuru na o nwe onye m si bụ virgin. Ọ gbara ọsọ one day bịa nga m nọ. Si ya nọ na taxi. Si ya ihe gịnị mere na taxi ahụ? Of course ọ nwanyị Babylon. Na ya nọ na taxi hụ onye ọkpọ okwu. Ọ bụrụ onye that lady ihe ọ kọrọ ịwụrụ mmadụ nkịtị. Na ya nụrụ mgbe m si onye a virgin mekwuo akwala. Because one woman nọ n'ihu kwuru okwu ndị ahịa ngwa eji akọ ugbo ihe o kwuru maka ya. Si a na-ebe okwu ekwu ya. Si a nwa m adị m sure ihe m na-ekwu ya dị very very careful. O nwere ndị dị very wicked. Na ihe a ji esi onye hụ ya dilitie, onye hụ ya dilitie bụ ka a ghara ịma. Ihe ọjọọ na-eme na chọọchị, ele ihe ọjọọ. Let me go gụkwa that 18 verse, onye nke Igbo. Ilu 18. Yes, go verse 8.
Yes, Dad. Ilu 18, verse 8. Okwu niile nke onye na-ekwu okwu azụ dị ka iberibe nri na-atọ ụtọ nke ukwuu. Okwu ahụ arịdawokwa n'ime ime ala afọ.
Ụmụ m, ọrụ a good parent bụ ime ka ụmụ ya ghara ịhụ ihe ọjọọ. Ụmụ m, unu niile nọ ebe a, unu nwere television, unu nwere DSTV. O nwere ihe webatara ọhụrụ na televishọn ị ga-esi eti ka ụmụaka ghara ị na-elekiri ihe sọrọ ha? Ọ nọ na TV unu? Akwa o nwere otu ị ga-esi mee ya pres a bịa na oke pịa ya. Ị gabagodo ọrụ ụmụ ha agaghị ahụnwu ihe ụfọdụ. Ị na-eme ka ụmụ ghara ihe ihe ọjọọ ị na-eme? Ka ọ ka ha ghara ịdị kọrọpt? Ị hụrụ dis pipul abụrụ ọnụ. But they will never push me to the wall to curse them because they've already cursed themselves. Ihe m na-eme bụ ka m gwa gị eziokwu. Ọ nwoke Olinta. Oma hụ nwoke, nye m na-eji ekwu ya n'ọgbọ ọwụ, isi maara ya bịa rịpọtụ ara m. Ọ ihe m ji etiba ya n'ọgbọ. Maọbụ na isi metụgo juju aka m, bịa gwa m. Maọbụ ekwe bịa gwa m. Ịhụrụ, ọ yaghachi ntụgbelu, osu m daadị. Na o nwere one girl bịakwutere the other day, na-akụrụ anyị otu ochi ili ụmụ films rụrụ arụ. Be too bad. Ọkwa this same lady wu lesbian. Ọ ya gwara nkiru. Nkiru na-echete. Ya gwara nke section ị ga-aga na social media hụ arụrụ ala nọ n'ụwa. Ọ ya nye nkiru code. That same lady. Agbakọrọ n'azụ temple. Aha adịghị wọdị m ịkpọ ya n'ọnụ. Ọbịa sị m na one girl bịakwutere na klas sị m ya na wa lack concentration. M si ake ihe ọ na-elegide films ndị a rụrụ arụ, lekiri different styles, lekiri o nwere chi m juru n'ebe a na ndị a mewe ihe a ha na-ekpuchi ihu. Unu ga-echeta jụrụ m ya na chọọchị. Unu sị na ha na-ekpu mask. Si ọ mmadụ mụrụ ha. Ọ sị na the girl si abịazie na klas. Even lecturer akụjiwe ihe ya na-eme imagine otu ya na nwunye ishi anọ. Ihe niile a ọ na-elebi ọkwụrụ ya n'ihu ya na ha concentrate. And ya hụ nwoke na nwaanyị gaga ọsọdụ ya wụrụ nwanne m na nwanne ya mewe imagine ụdị style ha ga-eji. Nsị ka nwa wụdị ọsụda dị the girl si ime dị polluted. Na even ya were Bible ego ugbu a na ihe ụfọdụ ọhụrụ kwụrụ ya n'ihu ọwụ eziokwu. O nwere ihe ị ga-ahụrị ome ngafe. Ndị na-ege TV, ọtụtụ young boys ọ naghị commit suicide. Elee ebe ha mụtara ya? Unu cheta European Union warn ga ndị social media maka ihe ha na-eti maka ụmụaka na wa commit suicide. Ọ nwere eziokwu. America, USA government take ga up. O nwere ndị Congress kpọrọ. Ihe unu na-eti ga na emu ụmụazị na wa kọmiti said ụmụaka na-adị arụ ala. And even pornographic pictures nwa dị below 18 years. Ọwụ iwu ka ọwụghị iwu. Maybe government na-apọchi ụmụ m. Elee ebe m dara ịsị m. Ndị a nwụrụ anwụ send their false video to you. Egekwele. Maka okwukwe na-emeghị gịnị esighị ike. Gị na nna ma na o nwere ihe ị ga-anụrị ya maka mmadụ nwee obi abụọ ebe ọ nọ. O nwere ihe mmadụ ga-agwa m maka Chukwu ka ihe mụ na nna wụda dị. Jiri kwụsị ịga chọọchị for 3 weeks mgbe m chịarị ọrụ, akọrọ m ya unu. 1967 mgbe m chịarị ọrụ, be so zealous. Bụrụ chọọchị n'isi, my uncle, Ohechesi, na-aga Jehovah's Witness. Kpọrọ m, ọ ya tọrọ m. Sitie m down. Si anụ na m na-aga Sabbath. M si did happy. Ọsụ m ji ebe ahụ pụta. Na m agawala. Sili ihe ọ. Ọgụchiwa si na anyị na Sabbath na-eme miracle. Na Bible condemn ya. Anyị na-aga church. Ele nga church nọ na Bible. Mgbe a mabeghị m Bible o. Ele nga ọ nọ na Bible. A na-agwa anyị na a ga-aga ọkụ mmụọ. Olee otu Chukwu ga-esi tee ịnwa ya n'ọkụ ala mmụọ? Ihe niile a kụziiri m ọ kwadoghị isi n'ala. Unu ma ndị ama Jehova. Mee m si Ohechi si gị, ọsụ m na ị hụrụ mirakụl a na-eme na anyị ga-aza ajụjụ ya. M kelee si dede, thank you. From that day m kwụsị church. Almighty na-anụ ihe na-ewu. Ọzi nga nkwụsị chọọchị, the third Sabbath ka m gbagazi bọl before Jehova mee gịnị? Kpọrọ m. M jiri gbapụ, people chụwa m, chee na ara apụla m. Gbago nụ mgbe ndị mmadụ na-achụ m na field ebe ahụ m na-arụ ụlọ. Mgbago bootu ụzọ. Almighty is beloved son, mụ ga-aga weta akwụkwọ, m ga-weta 20 Levi size book. Gwe weta Bible, weta Bible Igbo mama m. Ọ ihe mmadụ gwara m agwa mere m kwụsị chọọchị for 3 weeks. Ọ mgbe a ka m bidoro gụwa Baịbụl. And mgbe m bịa hụ Baịbụl, Chineke ma ihe m na-ekwu, ebu m ọgụ gaa n'ụlọ, ọ wụrụ na ọ nọghị ya. Chiezọrọ ya na ọ nọghị ya. A gara m ịkụ ya pieces. Because ọ wee deceiver. and then mexico enumike na my village. So oh yeah, bu ihe o ukwunye unye ashiri na ato uto ma ekwu ebe to na abani ime ona abani ime ohe m ji su nu nu hu nu ma egene dilije mama de ga be tiri nu video o ama mo some of you hu go video nwa do ruto na ala umu ama ma some of you hu go video onye ishi ndi uka ahu no na port nka na akpo chibuzo ono hu go di video ka ahu se ya ga iwete 200,000 chance no run play run ni wete 200,000 ya ga akpo ga America gbara ticket me. One lady say in here artificial intelligence now who that chibuzo na ekwu okwu a but e ga hinu ye che ma owo gene mo wea at least o ga di ihe ozo o nwere ihe chi na nye duru sendorum ofu nwanyi o sendorum o sendiri onye ọma chukwu o sendiri anọnọ na ihe dum ụfọdụ a na-ekwugide anyị na a na-arụ ya na-aba Port Harcourt na Enugu na ụfọdụ uwe eziokwu bụ ụfọdụ na ege eso nso ala vọịsị o jikwere zamia nọ na WhatsApp. Onye m ga-eso nwa m dịrị ka ị ga-eji nwee ihe ikiri nga ga-eti ga vidio a so na dadi ịnụ na-egbu mmadụ ma ọ chọọchị anyị na-aṅụ ọbara ịgwụrụ obere nwa kiri rie ya ọ ga-eme na afekt onye nwere ntị na ya ma ege m ya bụ ihe a niile e tiri ka ichie ka ụmụaka ikiri vidio na-enweghị isi ọka parent ka ha ghara ịma ihe parents na-eme. Some people be dead. Sometimes I wonder akwai hụrụ Chidimma Nwofo ka anyị lewe n'ụwa na akwa that lady ndị o boro n'ihe ihe o boro mmadụ gba ihe o boro ejima a na-akụrị ya aka ụfọdụ ndụ soro na-agbasa okwu ha. Let me tell them ịhụrụ some of these people ụmụ m ka m gwa unu one thing kwuru n'ọtọ m ekwe ịhụ some of you a na-ese ndụrụ ụmụ videos nwụrụ anwụ unu soro na-eme gịnị na-ese ndị a ịdị guilty ka ịdịghị guilty. Punishment e nyere onye ese ndụrụ m ị ga-aghọ unless we mere confession maka na ebe a ka m bịara dunu ama m na Chidimma Nwofo ọsọ ka a na-cover lies but a bịara m dị ụmụ m aka na ntị sị ụmụ m gịnị ntị o nwere ebe m gụrụ unu ọ Jehova kwurie na m unu anaghị anụ ihe ị ga-ahụ vidio a sị na papa ṅụ gburu mmadụ papa ṅụ enwetere na họtel onye bụ na o nwere nwa sọ ọ mụrụ na abakiliki o nwere ka o mere ke papa ṅụ mụzie nwa zoe even o nwere ka ọ mụrụ gọzie ya na mee ị gere eri ya gị ise nwa m were ha postu ore mmadụ ị hụrụ m n'anya. It is very wicked. Lee ihe Bible kwuru na ụnụ enyi dị nsa ka ọ maka time. Lee ihe Bible kwuru na Exodus chapter 23 verse 1. Also, you shall not utter a false report. Enyere nye report gị burie na-eme gịnị na-ekesachi wetere ha ka ịgụọ ụmụ mụ na enyi dị nsa ka ọ ga-egbu n'oge unless we dey fast. Exodus 23. Verses 1 to 3.
That's a tagging.
Be done at verse 1. How much you get?
Yes, Daddy. Opuku 23, verse 1. Gi ebrula akuke efu. Esola oye neme bihu. Tinya akagi ibo onye amanke ihe ike.
Uno nanya. Now go one good.
2. Esola ototo mmadu na azubani ojo di ichi ichi. Agbakwala ama banyere iso okwu ka iwe wezuga onwe gị iso ọtụtụ mmadụ n'azụ iwezuga ikpe.
Ụmụ m ọwụ ihe na-eme e rezuru 100 million ka e wee gaa social media mebie Living Christ Mission. Ụnụ ọma ihe m jiri gwagbu ụnụ okwu a yesterday ka anyị nọ ndị ma about this ihe ọma precious na ịhụrụ crowd a na-eme ụmụ m ndị a dị mad na ịhụrụ crowd a na information ha nwere na nwe do ndu biara church na ebe niile wu mkpọmkpọ ebe mkpọmkpọ ebe mmadụ na-akọ ịnọ ọihe ọma ha wetara m report nọ mkpọmkpọ ebe mkpọmkpọ ebe ofu onye juwa ebe na-ekọnekt ruhu crowd asụmba artificial intelligence na anyị ma ama ga gwa ndị nwere kọmputa ha mara amara were kọmputa na-eme ka arụka igwe mmadụ na ụmụ m ụlọ ọhụrụ ndị ọha adịghị ded do ha na-agagharị ebe ha dị ded Jehova ga-ajụrịrị ha na abịa ebe enwedị ihe epe ntiri ngadị mkpọmkpọ ebe enwedị onye na-abịa chọọchị na ịga ihe a na-arụ ụwa awansị anyị ga were kọmputa mara amara ma human beings ju asa emere ka wee were kọmputa ma human beings mụ na nnakwa ụmụ m ụwa kpọrọ anyị gene asị and all we are na ha dapụrụ wickedly kama ha ji adapụ mechie ọnụ ha na-adapụ edestroyi onwe ha dị mụ ndị ọgakwa enwe ha chance to repent. Ma ndị so ha na-eme prophetic declaration everything ha gekwa enwe chance to repent ọtụtụ n'ime ha ma Chinedu mmezi bịa o buru aha m na-eke false information to different people. Ụmụ m ụnụ, whatever I tell you not to do, you should not do it. I am always right. Ihe m jikwa na-ekwu ebu, onye oyibo gụgodo ha, Exodus 23. Gee ntị ụmụ m, onye oyibo gụgodo.
Yes, Daddy. Exodus 23, verse 1. You shall not utter a false report.
A false gini? Report. Ihe na-akpọrọ ndị mmadụ. Mmadụ ga-ese ndụrụ gị ihe na daddy ụnụ otu a ka ọ na-eme nke eme nke eme nke ị were sendarị onye onye were sendị ị na-esprede ya ka ị spred gaa ọhịa ejiri si nụ nwa m ebe okweghị na-eshi ike ọ bịa were nwaanyị ma gịnị dịlite ọ pipụl ọ naghị akọndem bad things parents ọ naghị agwa ụmụ ha elele dis ọ dịghị mma akwa ị chetara onwe mgbe e bidoro kọndem nwa tiktok na ọ na-akọrọpt ụmụazị many governments bido ban nwanyị o nwekwara nke ọzọ sesame street o nwere mgbe ebido kom na o wetawela ihe dị kọrọpt o nwere nke ọzọ a na-akpọ animated film ka a na-eweta ihe dị ka ihe na-eme ama ụmụ ihe ha na-akpọ katun obidokwe kọrọpt ọ pipụl otiga mkpu even parents ọ ya ka m ga-asị ụmụ m ụnụ elele ihe na asọ ka a wee kpuchie m eledị ihe ọ mere a ga-eji ekpughe m gakwanụ ma ị rụọ tempụl megodu ụnụnụ nke m nụrụ nwanne echi mmadụ gbagha nụrịara ihe nwa mmanti na soshal midia na dis Hezekaya na-ekwu maka a nụrụ na ọ naghị agwọlide isi ọwa na isi ọwa nkịta ọ na-agwọ ma afọkwado ịgwọ ọrịa na ihe dum ahụ propaganda ndị chọọchị ya ụmụ m Hezekaya naghị agwọli isi ọwa ịhụrụ e Bible sị ajọ mmadụ na-eji egbugbere ọnụ mebie onye ọ kpọrọ gịnị asị ọ ndị ohe eti ha anyị abakwara nnụhụ uru gịnị and most of them were skeleton in the cupboard. Kee ka mmadụ ga-eji nnọọ ihu obere nwa gị na-emekasị Chineke mekwere anyị ebere ọ bụ ya nwa m onye nke bekee gụkwa ya ọzọ.
Exodus 23 verse 1. You shall not utter a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness.
Ọwọ wọn ihe na-eme malicious gain. Ihe a niile a na-akọ ihe etepụrụ etepụ onye ekwuru anụrụ voice ya emekwa eke ha. What for? Even ndị e jidere red-handed igbuola ha. Ọtụtụ ndị ejidere red-handed ha mee confession onye everything dey clear ụwa niile ma egbuola ha abịa unu join agba akaebe ụgha Chioma Okonkwo kwuru Oluchi kwuru yet many of them are nugo ihe ụmụaka abụọ na-eme gịnị na-eme eji m exercise with confessions niile ha mere ọ ndị anyị na-ege ntị asọ ọwụ ikwu ikwuru m gee ntị o nwere nwa gwaga m sị m hụ efe nke lesbian anyị na nkwere agbawarịrị ngala. Ụnụ ọhụrụ ya? Enweghị m time. Na-agbawarịrị nga m si ụmụ. Ịhụ na ụfọdụ n'ime ha dapụrụ ihe na-eme gịnị, ihe gụga ha. Abịa ha mara mara ne ka m gwa ụmụ m gee ntị. I wish ha na-anụ ihe na-ekwu ka m gwa ịhụrụ onye bụ Nwachukwu kwụsịgodo Living Christ Mission, ọ ga na-atụ egwu Almighty. Ọ bụrụ na ọ naghị agba ọtọ mbụ, ọ gaghị ekwu na ọ naghị ha bịa chọọchị gbawa ọtọ. Ọ wụ ha eziokwu. Ihu asụ ihe oyi gba a na-ahụ ihe oyi n'ime. Gbawa ha ruo ya. Kpuchie anya yiri ihe toro ogologo n'olu. Ọ ndị ọ hapụrụ chọọchị. Ị ma na-asọ mmadụ chụpụrụ ha. Ụmụ m ka m ji egwu ọnụ. Onye kpejuo ya ji nwaa eme gịnị. Ọ baghị uru ịsọ onye chụpụrụ m ma onye chụpụrụ m. Bikọsụ ọ bụrụ na ịnwụ nwa Chineke, ị dapụgodo otu ishi dres decently ka ị ga-emaintain. And onye hụ na ọma na-ewe child of God. Living Christ Mission is not the only church in the world. But every church has her doctrine. Onye bekee gụọ ha kwa 1-3.
Yes, daddy.
Ndị abụ. And ọ bụrụ na ịhụgo vidio ụfọdụ nonsense a ihe rụrụ arụ. Anadị m ekwu ụdị ihe abada na fonu m. Kama m sịgụ unu ga-eri agwawa m. Ị bịa gị posore, mkekwe m hụ m posoro A, posoro B. Posoro si onye were nye di ọ ihe ha na ndị na-eme anya ekwesịghị ịdị ka ha. Geenụ ntị kwukwa ọzọ nwa m.
Yes, daddy. Verse 1. You shall not utter a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. 2. You shall not follow a multitude to do evil.
Ọwọ hụ multitude ka ndị ụfọdụ so gị. This person kpọrọ nna Emeka Okon ha chọọ m ịkpọ ha ọwọ join ga multitude. Ọ ga-aghọ mkpụrụ ọkụ. Ọ ga-aghọ riri mkpụrụ ọkụ. Some people be useless. Iche nọ na itreti na mmadụ ị ga-ede petishon ị ga-eme. Ụmụ m ọwọ nwụta ka ha sị ha ga-eti injekshọn anya gị eme mmemme. Ha etikwere. Ihe ị chọrọ ime mee instead of ị na-agba ịgba ọnụ. Nnu m makwa their lives. And ụfọdụ na-eche na ha gara obodo oyibo ha eme na arai. Oh, yeah, problem all of them. Chefu na o nwere ndị nọ ebe a kamgbe chi ma ha alụbeghị nwaanyị. Ejighị ha tiketi eji elu. No one knows tomorrow. And some of these people na-eme ka all trans. Like onye a kpọrọ nna Emeka. Na-agwa ya. Na ihe ọ sọkwara mee, family should be number one na no church. Na mgbe ihe ga-adakwasịkwa ọha ka ọ ga-achọ. Ọma echi ọma ha abụọ onye ihe ga-ebu ụzọ adakwasị. Ị hụrụ ha uru udu ndị a na-adị. Ha abụọ ma onye ga-enye ide ibe in future. Ọma, ịbụ bi ha na-asọtọchi ọnụ as if ha wụ Chukwu. Na o chetakwa blood relation na ọkwa blood ya ka ọ gakwa nọrọ. Maka ihe dakwasịkwa ugbu a na ọkwa anyị ka ị ga-etoro bịawa. Maka ọ dị shie echi ka elewe ya. And ihe na-ewute m ụmụ m, agaala m many churches. Ọ gwa m unu. Church abụọ m chetara m na-agabe Jehovah's Witness and Olumba Olumba. Obu. Beti ịhụrụ cherubim. Cherubim nwere secret order, nwee eternal gịnị. Order, nwee ordinary cherubim. E nwere healing sabbat, e nwere holy sabbat, e nwere Jehovah sabbat. Agaala m odozi obodo, eso m my grandfather go odozi obodo. Agaala m Catholic, eso m grandmother m ga Catholic maka ọkọ ọ na-ekpe. Alaikuru m church, ebe ọbụla akụrụ faith. Agara m until I saw onye mụọ nwoke agaghị ebe ugwu ihe chụpụrụ m. Tele ihe Bible sị aga-ebe nwoke ọbụla ugwu, a sịwa church kere anaghị ebe ugwu. O nwego mgbe unu nụrụ nkwugide those churches. Ha mewe ihe ana m akọnekt. Ana m ajụ ịnahụ nga m na-akọnekt. Anglican nọ na Emmanuel Church akwa the last church m gara. Before ekpere abido. Emmanuel Church. O nwego mgbe a na-eme ihe m kọnekt. Ana m ewish ha well. Agaghị m na-achọ ka ọ daa. Bitu ndị a ga-ahapụ church anyị yet. Obi agaghị eme gịnị. Ezughị ike. Ewelie aka elu ha kwuo, aishi ọchị ha kwuo, But now you get it. Oh, he am ne kubo. Go do anya na mo daddy kure ya banha gene. Nti. Onye chowa e di stubborn. Yo bagi kuru monum. Go and have first report and house on Abeke.
Yes, daddy.
Omo jo get it. Begin at verse 2.
Verse 2. You shall not follow a multitude to do evil, nor shall you bear witness in a suit, turning aside after a multitude, so as to pervert justice, nor shall you be partial to a poor man in his suit.
And here is what I am going to say. Now, Numbers 13. I'm going to say that Joshua is going to say that. I'm Numbers 13. I'm going to say that. I'm 12. I'm going to say that. The other 10 will deceive room Israel can deceive. Akwa, in her room Israel, Mereji, were okute, to be their leader. Owa we hand their name. Hana chi make omum hate ye daddy. Omum hota daddy and ordain holy. Ebe hana ando de, habia no na altar 3 days. Omum, ana hama do na kalancho, they call the simple. Exactly what those 10 men did. We hand their name. Hand on a majority. Nake. Two stood by Moses. The other 10 confused the congregation. And the pollute to behind her guru could take a word their leader. On Bondiana, Kemezeka church, Hotawa daddy, Hezekiah, and always skeleton in a cupboard. Always, Yoku, those people attempted stoning Moses, but they did not succeed because God appeared. But the one who gave attempt to stone. Now, even though Nahaman attempted to stone Moses, those 10 men, Hagar unpunished Kahaga. They were punished. Hamu, only here Kahamu. Can there a kneel and amen incite my members to be against me? Oh, no money here, Cheruni. Go no money here, Cheruni, who couldn't have been with you on one. Listen, Yemneku, those people rose up against their leader for no reason. And they ended up with destruction. Number 16, Korah started himself, started the battle, because all lineage, Levi, convert Amadi and on the other. Raise the Amadi 215, Damaraha, Meku, David, Moses, Danahana, Kudihunala, Yedichebemuna, Moses, the Nobom leader of this church, I went to Miki Sheikh Balamafi, Dakuihunala, Elemanyan Leguran, Gapane Lewum. Can Moses be a way way? Osohana, Gene, Ozorele, Ono. And how may rumor? Maka Moses soon or Chorero Kuhanya, Kembo Chorero Kuhanya. Owen Yane, both of you were a deceived congregation of Israel. Oyen de Chokarimun. Makayi, Miriam soon, Bible, Unaga, who come grow February. Amaham Kehaga Korun. Oh, yes, you do here, do here. But I think I have done so much in your lives. As far as I'm concerned. I've done so much. Other than with Jesus in the Kuka. Or someone you men in your men. Oh no, no mehi. Ne weak by my hun. But only here now, no web on your runia. Then eat by my gun already. Not in a low moment. So in him now, Kowaruno. Are you with me? Yam na kowaru nobo, onye obula na eweta ogbaghara na Church of God, they destroy ye onwe. 10 men mere na Numbers 13, ha cho ha gru Numbers 13 and 14, ha destroy ye onwe. 250 men, it is here the other four, 254, mere na Numbers 16, hani ine unu Moses continue. Caleb and Joshua continued. Because Caleb and Joshua did not allow themselves to be deceived by the majority. They didn't. Mother 10, Hani Negra, may meet in the Queen Hagebu. Mbahabia Panukwea, Joshua and Caleb, quiet in Andamada, who is Yoku, Gagan Gawerala. If you are a child of God, majority cannot deceive you. Majority bulite godi higa kwebe joku meregene. I have been here now. I joined in and the mad multitude name me. Ebula kukone ma. Edele na unye huwo amroba. Iwe repostu ole unye naba. Unye naba postu ole unye no kotonu. Unye kotonu postu ole unye Finland. Ine postu. Mbage unye punishment iso ne spread ya. And you will never go unpunished. Ema ne kuo kuchukuna an hegente. Until inye bidomewen. Inye ozo hapuru. Agwaram yesterday. I was thanking God. Onyi. Obia wuto onyi so much. Obia ni hum sum daddy. Ke inye mene mo blan kwa do we pota. Ekpere wito ongo. Fu inye da. Nambaye na choki mekwe 24th. Kwa many of you, 23rd, when you hear that knock on a social media. I chop it, but I'm first. When would you hear any people? I said, Daddy, kill it when I'm gone. I'm from one name where I say, can be a church in Tana. When I give me competition, man, when you're back around. Or some kill it, be a half a bag in it. I'm saying, I want. I'll be a mobile. Not the will of God, or you might hear me, Jiqua Domo. Yem geji saha bye bye. Iyam kugubwa onye bura kuko for the beggar homo morike fopu heulu. Mse chukwe ni heme mistake. Ogari wute mo na ma batuele kewe February. Nnu hendia. No di wosumo yem kurisha osumo na hakwa no na na bali. Bem pore this one is ya anaharam as usual nam lakuru. After Namrahana 3 hours, Alabuma after 12, Bilie 4. Ya bale, chuku bale. But for the moon, 6 hours, I'm in his room. You know that? And if you look at him, maybe. And yet, teacher, he won't see church. Oh, there is God. First point, it's on our quack, who can never again, you see. And the reason him, you see, who delete here, who now, who can never again. And when he has a garoon, or he had an anabem, or when he had a wound, we yawn. Even upon some bishops to kick it against Pope, make a same sex marriage, also, I'm working and work, I got you. Why now? Why I got you? Many conservative bishops to kick it against it, on a defender, a boiler Pope, a man can do Catholic push. These people ain't with sense. I don't know out of jealousy and the wickedness. Kanya runa la ni higene owa koranya gene. They always wish your savior. But we'll continue to look unto God. So I can manage EMC over the America. Our parents, on the name of TV, my DVD, DSTV. Now, may he get you block or TV, let me hear that corrupt to her. They come to Rombohane, make I read my hand in the Nulu. I want to protect those children. Oh, my name is to protect you. Upon the Nepuno says, how gal, she went to care, why they post to you one? That post to your one raise 100 million. Get camera cheap. I want you to see maybe I can, maybe I. But David, my hero, Jason, Dino, Kachawa, and Makachukuna, Megan, Nagosi. Crowd out was in high, Mama, very artificial intelligence manufacturer. And in your zone, no when you go more blood, who solidarity now non a kitty the wicked. In any this young man, ha na ahuta na odi wrong kama ha na ahuta na m na emegbu emegbu uno no ye na egwu kem no yesterday wuna aka the young man di ocha especially onye kasi mekwebe hia lord mu na ebikwe ho obikwere onwe mu na ebibekwe mbu mbo gari nwu almost spent 200 and something thousand naira I bet 2009 or 6 Emi operation na one hospital. Emi tehi eburaha ga another hospital. Mku aha kubo save a life onya. Join no multitude ugbu ana akocha mu. No one ihe o mere. O maka na o bịara kpekata church. Si ihe m na-eme dị too much. No ihe m ji mara mara buen na o buru ego. Ihunu ha enweghị ike condemn their partner in crime. Ofu onye ha makwa na-anụ na bank, kekụ ji believe na and ihunu ihe Chinenye ji plan ihe abụ. Ha plan ya na egbu ego m because eme ha n'ihe a Chinenye send their invoice note, agwara m unu. Na ya chọkwa ha fight, m mara na mbụ Hezekaya, ya akwụkwa Hezekaya. Ka nye m warning, ya achọghị fight m. Send the message, send the rogi. Now, one try, I'm an egg caught, and I'm going here again. You know, hope you will ever put to my sharia. Unquare lapo. I come again. And I won on your blame name. Don't have any cup of skeleton in your cupboard. Mashubi, Gwandi Bank, Gwandi Nina. I'm Victor Nukogo, whom is a kind of way university. The police is Shabu Jabajuan, who owns that university. That's a woman way. We have one a gym. Or we a human being. But that make eligible for everything. Yeah, and the Rosemary can't wait, begging them catch wood to a rea war among us. Oh, Marachine, Megane, NF, Macagene, oh, Yene Golden, Megane. Emeka Goma, how plan no no? Gap run the Ototo organization in Nigeria. Now, okay, Ruena gave me my arrest. Now I'm going on a detention about Christmas. I have been, oh, by Harry is the guy go ahead do money raise. Now, Barry, I don't know, you know, you look at that. In a detention, I'm getting. Onye iro mmadụ bụ onye ulo. Ogosi na ụfọdụ na-akpọ m dadi, ma ha amaghị onye m bụ. Ha na-akpọ m dadi. Ndị mụ na-asụ okwe ga-ekpe, ndị na-asụ, my children, ezigbo dadi, I love you, ahụrụ. Bụ ndị na-ekwu, ama, meeting how to disgrace me. And anụrụ m na mgbe ha mere meeting, ha mere ka ndị apụrụ m gaba Lagos. I got poke on the press, a chair in Lagos. So that Ms. Okwe back, I won in the Puena news. I got a too far. Pon the press. A man arrangement, Nagabia, Nazga Gabia, and Berutua. Now Gabia really, the press to do everywhere. And they check and be a kind weekend with them. Jirije hoji na Lagos tere anya ha chọọ ịnụ ihe mere m ha gbadata na m ga-ezite ọmalịcha abịakwa ihe na-eme ha ga-ezite onye Chukwu nọnyere onwe onye pụrụ emegide nọrọ n'ala ụmụ m nọrọ n'ala At least, one na meko koha na meko koha na ike ni koha. Ko don ha anya, onwezi anọ ya ahụ na-ekwu na-eburu ha ego m. Ko don ha anya na ọ dị very wicked. Aga m asị, ụdị ihe o jiri tere m ka ọ bịara. But ya mara na the God I serve. Amen. Can one is your way? Chineke mere mmadụ ebere. Ọ lesi nye unu, ụmụ m, unu achụkwala onye naanị ha ebe gịnị na na-achụ unu.
You are good, you are kind, oh, Papa.